ndaba yagamba bambi tumuyambe tutya banji bakora bukukuru ne batandika okukusekerera obo kukugeyengula temulina kiriza abalabe b'omuntu tebabawala nnyo olaba ne Yesu be yayagala bamutunda bako kumukomerera leero kutuka wentuse Mukama Katonda nzize kusimba bawagizi bange Mukama botaddewo kumpanirira mbiseera ebizibu ennyo beba batuwadde ku nsimbi zaabwe songa tebabimanya ebizibu byaffe omuleevi bw'alekawo omulwadde Samaria yamba
Be survivors simala kagenda
Mukama
Katonda anampolereza kusinga omusango
Baba
yeyampita anampanirira omutonzi wange
Baba
yeyampita anampanirira mu lugendo lwange
Sibeke bintweteke bakulise nsuri kambu Bari walwe wakaba Bari walwe walajana Bienda bimbira bie Wesige Katonda Tori kule kangu kaba Takusakerera, takuke yengula Hana baba ntuba menye nye mitima Wesige Katonda
Be survivors simala kagenda
I want